Manager.
Eh?
Manager.
Wanje mufiai.
Manager.
Eh?
Abasajja bagambe ngune nsawo zinzogwa kubaka tirengere na gentu deko yonna yonna nengira irage inza no kugwira wano dani jikube banomba nyumizo manyo kutambula kulaba tokuda kunyumya twabadde yo mukutika kumoto kazi nezitwale birime mchibuga abamanye ebintu byotika bamu babera masata balala baba mabega nabaddo mukube mabega nenda bange nsawo zino ziyinzogwa akwekona kugwe nabadde naye agamba bali mu mazi nsawo ziyinzogwa era kyabadde we kitiwulirize mboozi abadde agenda tula basajja bagambe mbune nsawo ziyinzogwa
mwe ensawo ziyinzogwa
basajja bagambe mbune nsawo zigenda gwa
mwe ensawo zigenda gwa
basajja bagambe mbune nsawo ziyinzogwa
mwe ensawo ziyinzogwa
basajja bagambe mbune nsawo zigenda gwa
mwe ensawo zigenda gwa
Bukemba village tuli batiso kuvawe jatubule mirimu ja ofisi tulumo muddo gwe lolensi ate tuli babanda bali ba no sense botuba tumyuse tuba tujoga ate tusachi mupena tubonga wakulo lutalo tukubobonga neboba mulogo pete tubitegera tugenda ne tusanga budemu kubala ne tugamba vuga pilot mpola mwana muwala baby nga wabala Kini nebina bole kanzo bula Nebo bagwa neya muwa safete tutia ah Lwakuwe nsawo ziyi nzogwa Basajja bagambe mbune nsawo ziyi nzogwa
Mwe nsawo ziyi nzogwa
Basajja bagambe mbune nsawo zigenda gwa
Mwe nsawo zigenda gwa
Basajja bagambe mbune nsawo ziyi nzogwa
Mwe nsawo ziyi nzogwa
Basajja bagambe mbune nsawo zigenda gwa
Mwe nsawo zigenda gwa
Dani linyamu Dambula Abasajja nsawo ziyinzogwa Buli musajja woli nyweza waleti Yitapali kasole ngeraneti Bukemba village fetu kuwa tuti Amanya emu vya ima wanumba kuplaneti Abatisite vitu sala tukube nako Gezo tulonko metuwa tukuba nako Neche ya tumaula tevitu kwa tako Nemoto kaza weze katitu sale nsalo Na watatike nsawo ziyinzogwa
Mwe nsawo ziyinzogwa
Kulomota mau ya isi manejo na kanyama
Mwe nsawo zikenda kwa
Yasini jafali chili chita bula disita
Mwe nsawo ziyinzogwa
Beni koli nitivu nera sita buwe
Mwe nsawo zikenda kwa
Unalebo kobo kabenje ne mjolimo
Mwe nsawo ziyinzogwa
Ema gamba jeda nalafa neva kimulo
Mwe nsawo zikenda kwa
Efula nenunu ha nunu agwa agwa
Mwe nsawo ziyinzogwa
Ufiliga seluko penge penge kojaka sozi
Mwe nsawo zikenda kwa
Achiva musiti wachipogo gamba bate
Mwe nsawo ziyinzogwa
Miingo gamba bafulu body wajetu tike
Mwe nsawo zikenda kwa
Unasa chigo suno valete loja
Mwe nsawo ziyinzogwa
Boja mazinga mpamu fuso nange mvugemu
Mwe nsawo zikenda kwa
Manager
Eh?
Manager
Mwanje mufiai
Tukole sentence tunyumire